Seni Isaka wono do masinaji yamde joy jabbori do enda mintaji chapade tati kibaruji modde fulfulde commune Omar Hamma jangata nani ko e majji ender ko e kibaruji medde kala e wiide gollobe ndere fi demal maro no tawa e hawrinde don en nyamay gam batte wadde taykaaki do battane gar demal maro ardibe house lady koji adi do yaade dubu junaidi de no ga e joyi faddade kojol maro leede yasi nanni campagne basol jandi iranio mo imuraren no fuddi tan sarusi modon yaade yeso sobirde leedi meden niger yeru no horejo campagne oro ora no famineri dum fuddode de jeddiro nana ko on je agreement halido mun tan en da arleti yewtere men pindino hande yatana hala do tindi mo no kure de nimbe kettinante do filla torraje golleji hirnyereji gadantedi nimbe der gollirde kori jan hirti mo yerno kalirno de en der ko e kibaruji meden be juude mun tawale fi demal maro no tawa e hawrinde do der nyamay gam hebande mosala kulle burde sulude be dum doni en gam batti ala e batulawal sappo e didabal nyalade itanade gandarjide gollal demal maro dun don hawrinde non wadande kengan kolati gomnanti no don wojude labi e darde do yaade dubu junaidi de no ga e joy tawe maro itaka leede yasin waddede basir yusuf secrétaire général nde fedde witer fi copri nani koy maktar hamadou
gomnati wino nyalade bittide de to no yitt tawa nigérien en han bibbe leedi niger do yaade dubi joy tawa niger soday maro ko watta dum wada kan won dume sayde gomnati waddi engrais hadde alfaribe tawa alfaribe ne keba mon o hoyi didabel majjum kan won nokkuje bawoje wadde maro le leedi niger fu tawa fondi tama mujjinama bibbe leedi keba golla heba maro on gollal mun ya yes
Durobe nder nokkure ngel kolole region di fano don boytoro rafi ndiyam dun do forage mabbe ndiyam goto tawano don balde majjuni ko boni dun sabi ko be ngata wullandu yaade ardibe hausu e hebande be o mosala Musa Isiaku kalo do inde durobe nder ngel kolo nani ko wi gidi Abdurrahman
e nan muna da matsalan ruwa
do en emen taura sadornan diyan gandiyan dan en emen kebada amma dan duda sanne bisaji in on dari no dudi sanne kasen diyan dan e wala no warira e semme den non de emen jarna bisaji di endan der yamne woyre yaade jamde tati hannen saymen gadi jande jeego o emen jarna bisaji di endan ko waddi sadornan diyan dan chateau on en boni degon denange wala ma men kebata diyan dan en sanne meden gada no dangal yaade e horejo leedi na sawor tobe region be bojina na men chateau o enda men keba men jarni loita bisaji amen di keba ori loita
to dabobe musoni kew
dobe majum joini ko o company no maba ila der dubi ujunaji didi e sapo e nai o company basol jamdi iranion bietedo imuraren no fuddi to golleji modo yerno ardido company orano meneng on famineri dum do mbien fuddode jeddire de woni ko andinore de wada ton pari wakati do hawrinde wada do filla wattugol jawdi ar sigila yaadu yeso leydi niger o kampani do hana nana wada ano tonuji ujunaji joy iranium der hitane fu chaka dubi chapande tati e joy yerno oranowi ramar illa tu fet secrétaire général fet de ong agreement kalo do inde bibbe leydi nani koy gongo mamadantani
Si c'est vrai que ça va ouvrir personne.
Deni gongano dum firtete neddo fu anda ko wadete der lawol golle dum firtete na dumi wadete ton no kure de ko yida firtede neddo fu anda ko dum latoyto yago yeso na iri arede wadete ton ko handi woni yami nafaka ko woni der pirtol e muraren gay himbe mikito wakati ko kominak mabuno der sakulla muhimbe nati gan hakkeji fu ko handi bibbe wurobe hokke ko kaka no kominak mabira e gacceji di company on wadani himbe no himbe naniri der derde mabbe denne mi mijata yala bayle gon no hebotu do pirtol company e muraren no wadan kando no company so mayir kahe kominak waduno illa puddol golle mun fa mabul
muraren si cela s'avère vrai
Beni jabe ufetede ko potide enedo ko dudi tawama der manga ja desirdo gineji kido to enda der sarusi region mo zender kengan dum do no jabe no latide illu der jaman dubi ujinere keme jena e chapande jego e jeddi den jeya sukabe l'école pamaro mo birnin sid nayo natuɓe nder pincitake ɗe are jeyi mbarmo e nder mu Allah e memugole ɗe kullentereje. Lawali Amadou Madougo, gouverneur région Zender, nani ko wi Ali Kayta domaju.
Yade magasin
ndoodi mangazaji ɗiɗo resi kulle posooje nder mum baawɗe gadde saɗorna. Kulle ɗe endat e desama nder mangazaji ɗi enda illa hitaane duuɓi 1996. Gaɗa ɗo wuuwi mangazaji ɗi endan domo mangazaji ɗi enda o adi kulle ɗe enda o watto e nder buuri. Noodi janngooɓe ɓe janngirde muɓɓen takki e mangazaji ɗi endan ɓe kooƴi kulle ɗe endan ngam ɓe nawtorooɗe. Noodi sukaaɓe janngooɓe nawniiɓe gaɗa pusol kulle ɗe enda. Joni no woodi nayo nawniiɓe, gooto mawɗo o nawnike nder junngo makko. Noodi du pusuɗo kulle ɗe enda miñii kono le makko ɓe fuɗɗiɗo ɓe nawnike. Kulle ɗe endan de ɗe pusaama ɗe boɗɗinoye kasen eɗe gadda saɗorna. Illa ɗe pusaama dow ko yaawi ɗe
boɗɗinoye.
Nder laawol golleeji hisinde nimɓe ñawuuji, loktorore Mayyaayi Kenyan noon fuɗɗi gollal ƴewtinaaki ñawu seere e fahande ko dimirgol. Docteur Idi Moussa, loktorojo mawɗo loktorore Mayyaayi, nani ko fammini bannde min Issouf Chaibo domaju.
Yewol ñawu seere kanser daratana rewɓe gonduɓe duuɓi 25 yaago 65. Ko dooma e minen loktoroɓe ni woni min joɗɗina sigila yewtere pindinol yaago to himɓe dow fantingoɓe nafaka neɗɗo yaha ƴeewe dow fi ñawu kanser ko endu na ko dimrigol. Rewɓe kolle laabi ɗi ɓe kaani ɓe tokka ko ɓe nawtoro etta daara ñawu seere. Sigila golle mum hokke sembe nde doktoroje e to nandini ngam ƴeewol ñawu seere kanser ko endu na ko dimrugol nde faamaama no woodi
nafaka. A pak no walde ngenguɓe nder hokkugol habaruji nder leyɗe Afrika mo sewre Niger no woni e ɓeydanol andal ko watto hokkoɓe habaruji 55 ko laati dow filla wiɗagol wartirde maane tewtude habaruji ngol ekkintinol dow balɗe 5 watto kenga woni ko ɗon fuɗɗa. Amina Nyandu ardiɗo nde walde APAC Niger, nani ko wi Ali Tadji Cheikh Ahmed.
L'objectif de cette rencontre
kawral amin gal handen puddol sigila golle non ko beydango hokkobe habaruji 55 ko watta leydi Niger hokkobe habaruji mum keba nyanyal beydol andal non aranal gal wadantakina hokkobe habaruji be tilaberi kan he nyamay kambe no gayo der balde joy be gatta be beydane andal hawtade e wondube andal dido ko kobe andal do fi durwi didde e jainari e guykaji do fi joɓol itte e rafi wattugo ceede gollitirɗi nder laabi lobbi nder ɓeydol andal gal no woodi gonduɓe ñeñal ɗiɗo kokkoɓe andal ɓen mo leyɗe Yasin e gooto mo leydi Niger kamɓen kokkata andal gal dow ko tuuga ɗum min gaɗan ɗum dow nder région ñiiji ɗin koddiɗi yaago yeeso.
Mbiyani ɗo nder Niger no woodi no kuuje to talki ɓingu leydaku ngatte ko gaɗaɗe dow ko ɓooyay ɗum le département mo Filinge. Saybou Ndolli, maire mo commune Filinge, fammini bandi min Amadou Ousmane ko woni ngal gollal Sarousse Kesso.
Nokkurde enɗa Sarousse no laatiɗo mo gomnati kañum joƴƴini ɗum hawtade e ballaga pinide fedele duniya dow fi yaadu yeeso. Ɗum waɗna kanan ɗo enɗa Filinje nokku noon du to talki watte laato passeport en e faane talkuru wiyeteɗo casier judiciaire naadu kono to talkuru ɓingu leydaku e talki fuɗɗi min mbowno wadde ɗi enɗa no waɗe ɗon enɗa ko wala fu jokka caɗale goɗɗum ɗum fuɗɗum sigilan faga sigi are gollitirɓe kañum tawa komin kettinani miɗin miilodu konno ni hono yeruno neɗɗo pinide on enɗa garɗo balɗe ñande hollirimi o wi arɗa enɗa fuɗɗon no ndesi ndenne ne ka miɗin miilani ɗo yaade fuɗɗode hitade herde du nan e noga e tati min keeɓa min puɗɗa wadde talki ɗi enɗam saabu suudu to talki ɗi hani waɗe to kanka ñiɓama fa gasi jonka arɗo tan min
dow maintenant seulement de la finalisation donc de ce texte dont j'ai fait cas tout à l'heure.
Non ni mbi'en propaganda cuɓaki hoorejo leydi kesso to en ɗan ko Nigeria ko duuɓi 2023 no woni e hoore mum. Mamadou Bouhari kando kay laatiɗo laawal mum ɗiɗaɓal e laamu mum laabi ɗiɗi o tewtata kadendam yeruno bandimi mbiyeteɗo Baba Gana Boukar kokko habaruji to en ɗan Maiduguri fammini ternan Fouday Ahmed partiji hemre kamɓe god ko tawa e ngol tewtugol.
dokokin zabe wannan shekara
labi cubakiji ko hitana de en futtin minama du henni siriji fu ko dun wadata horejo leedi Nigeria Muhammadu Buhari hokki lawul illa dun fuddi wadude cubakiji di andan der leedi Nigeria fu kasen partiji kewdi no don no gada cubakiji mudun no wodiri sayni partiji gonno buri goddi semme har cubakiji di enda amande horejo sogeji leedi DN halani himbe hauti dade horejo leedi Borno deni dun hokkaibe lawol yehude nokkure go to tobe muro wattude koyde mabbe yehude nokkure go tobe tabbintinay no wodi deena
inda baasu da tabbacin saro
sayni gartan ko natta filla latol bal mbi amaro ko kan won leydi naya biri der leydi afrika hebundi yaadu yeso latol na yabal ko tewtol ko pe leydi adunaru kenga non be kebi jamaako do nimbe espagn ben lawal garangal ni maroko fido tana e portugal lawal garba jongengal do filla latol bal famini min no latol maroko espagnol wadir sumana amad yewtidema
c'est un exploit
ngenyal kajon ko maroko holli e leto balgol endam dun sabi be kebe itti espagne lay sabu kambe endam himbe no latti be cigili faano wodi lato goldu kondam be nardi kambe be maroko be endam be nyoddi be to be portugal be kebe be jotti to be jotti do endam yettor no wodani yasim bonu domoto balur natna maroko endam golle makko ngenyi sanne jonka e do lato bal ko warata hakkul mabbe portugal maroko wala sembe kay kano woni no wodi to jurto ko heba njama sabu kambe endam le ko mabbe be cigili faano wodi ko watto ko tawe ni Portugal hetta wada ko yidi fu e dow fawardo lato balgon fa dun yottinobe e to lata nana maroko na hedde jama ko
partir au but que les marocains vont se qualifier pour aller en demi-finale
sangarte yewter meden pindino nokko to nimbe ketti nante tawado der dental syndicat gollobe Niger ko boya dum wadi yilaru tindi do filla torraje gollereji hirnyeji hirnyereji gattedi der nokkuje gollirde du yilaru tindi du jewtana rewbe yeru no nokkure to nimbe ketti nante on wi Maimuna Jado goto tawado der de fedde nani ko famine bandimi Kasum a Karim Asim Guruza
torraji farfarju roɓe kamɓe ɓuri waɗanɗe ɗum de hannden ko jamana waddi no wodi worɓe torreteɓe farfarju to gollirɗe mabɓe
si torraji ɗiye woni ko golloɓe jiyoto nder gollirdeji muɗum en
Il y a plusieurs formes de vie.
No wodi torra ko horejo gollirden wadanta gollomun no wodi do torrede farfarji ko wawta lati jomun meme na far darde gon na far yanugo e jomun fimo wawta meme hakkilo jomun
psychologie
dimme woni ele torra di anda ko lati gollo se dum hebi dum no wayi halde
quand vous êtes violent
deni netto wadana ma de golle hirnyereji na torre farfarjumun no wawi warde to wuddu dental syndicaji CNT don sarusi amin hawjini e filla golloobe ngadantebe golleje hirnyereji na torri e gara don gada mun gada na do gacce on hollete mawbe kawjibe fi o gollowo gada na do golle hirnyere no hula wara wadda boytali mun gammi jataana deni hali fu hala kan no wanginte de sirdi de golle gadati minen godi kawjoto do hala kan deni yoni yotto to sudu kite kanko na tata yeso hala kan yotto wuro juju ko min gidi ni woni worbe herobe golloobe torrateebe to golle fudda no gadda boytali no wangina torraji kobbe goni ibe gadane der gollirde mabbe gam fi bondo o darne gandeni himbe gala no wangina ko wonno wadane dun hantataane
dum woni jukkun ko watte yaade himbe wadobe torraji di endam
min tawa kana der dental syndicaji golloobe min kettinanto jomuni no dey min kitataako min balla jomun faat yotto wuro juju kambe andi jukkagol gol gaddo gacci on wadanti mido nodda yaago e worbe deni de kira e mabbe torrama to golli tabe kadu be bangina halaka ganno wodi adaji dimim tawi debbo deni wadanama golle hirnyere no hula wara halana gurum imo hula ko sere daydani goriyo on no farmi o hala namu der ko o tawa bayle do no hebete do torra ka golloobe goni no gi'a der gollirde mabbe
so en train de vivre sur le lieu de travail
dawan takibaruji meden tilikirta to jamhirti